guhora hafi humura nubwo ntaho nikora kesho tutavanikiwa iyi si nta muwigira izakomeza kuvangire hey urajuba maso hazaza bagushuka bashaka kurukunda turuhagarika ye abo tabikiriza walai ni tayari kurwana no gupfa cyuce tubikiye byinshi mu misiriza n'ibyisha wicika intege tuzabaho neza umunde gukunde tubyizize
Cure mereu onde fuse.